unavyojituma. Are you lady, unanyonyesha kunalima. Are you lady, hata maisha kiwa magumu haukati tamaa. Nani anaweza kulipa uwekezaji wa upendo wa mama kwa mwanae? Hakuna haja uwezeshwe, hakuna haja uwezeshwe. Mama kasuruku ndio jawabu, kwenye swali kazi jibu. Mama, you're the only one who can save the world. Are you lady? Mpeshima yake mama, Afrika sa mama, mpeshima yake mama, Tanzania si mama, mpeshima yake mama. Are you lady your bestie, best ever? Are you lady your bestie, best ever? Are you lady your bestie, best ever? Nani anaweza kulipa uwekezaji wa upendo wa mama kwa mwanae? Hakuna haja uwezeshwe, hakuna haja uwezeshwe. Mama kasuruku ndio jawabu, kwenye swali kazi jibu. Mama, you're the only one who can save the world. Are you lady?
Thank you.